waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali maxamed cali ka hor tartankii feerka ee uu la yeeshay liston caruurta kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba way imanayaan si ay u daawadaan feerka waxaan ahay nin dib u soo noolaynaya cayaarta feerka maalin walba joornaalada ayaa laygu soo qoraa waxaan ahay nin cajiib ah waa kelmada faana oo cassius clay oo 22 jira uu yiri isagoo isu diyaarinaya tartanka feerka culus oo uu la gelayay sani liston tartankan weyn ee feerka ayaa lagu qabtay magaalada miami ee gobolka florida 1964 halkaas oo ay guushii ku raacday cassius clay
Cassius Clay celebrates his victory, goes into the record book with Corbett, Tunney, and Braddock as another who brought off one of the great upsets in the heavyweight history.
dadkii falanqaynayay cayaarta feerka ayaa yiri cassius clay wuxuu u dabaaldegayaa guushiisa wuxuuna galay buugga taariikhda isagoo ka mid noqday kuwa gaaray guul lama filaan ah clay wuxuu ku dhawaaqayay waxaan ahay kan adduunka ugu khatarsan waxaan ahay boqorka feerka afar sano ka horna wiilkan dhallinyarada ee ka yimid magaalada louisville ee gobolka kentucky ayaa ku guulaystay billadda dahabka mar uu ka qayb qaatay cayaaraha olombikada oo lagu qabtay magaalada rome ee dalka talyaaniga taasoo ka dhigtay mid magaciisa kor u qaatay haddana cassius clay wuxuu beddelayaa magaciisa
Why do you insist on being called Muhammad Ali now?
That's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer...
Wariye ayaa weydiiyey, maxaad ugu adkaysanaysaa in lagugu yeero Muhammad Ali? Muhammad Ali ayaa yiri, waa magacii uu siiyey macalimkayga weyn ee sharafta leh Elijah Muhammad. Waana magacaygii asalka ahaa. Waa magac nin madow. magaca cassius clay waa magac addoon ayuu yiri mana ahi addoon hadda iyadoo lagu jiray xilligii xorriyadoonka dadka madow ayuu cali ku dhawaaqay inuu ka baxay diinta masiixiga uuna noqday nin muslima wuxuuna ku biiray koox diimeed madowga maraykanku ay leeyihiin oo loo yaqaano nation of islam wuxuu noqday nin aad ugu dooda arrimaha midabka iyo kuwa diinta 1967 wuxuu diiday inuu ku biiro ciidanka Mareykanka uuna ka soo dagaalamo dagaalkii Vietnam isagoo sabab uga dhigay arrimo diimeed.
In this country, the United States of America, ministers are exempt from the armed services. And if they choose.
Waddankan Mareykanka, baadariyada waa laga dhaafaa inay ciidanka lagu qasbo haddaysan iyagu rabin. aniguna waxaan ahay wadaad muslim ah oo diinta islaamka dadka bara waxaa laygu yiri labo waa inaad kala doorato inaad ciidanka gasho iyo inaad xabsi gasho laakiin waxaa jira oo aan leeyahay mid saddexaad oo ah cadaalad ugu dambayntiina waxaa laga xayuubiyey maxamed cali suunkii uu ku qaatay horyaalka feerka waana la ganaaxay waxaana laga mamnuucay inuu tartan feer ka qayb galo muddo saddex sano ah Thomas Hauser wuxuu saaxiib la ahaa Muhammad Ali wuxuuna qori jiray taariikhdiisa wuxuu BBC-da u sheegay in Ali uu saameyn weyn ku lahaa arrimaha siyaasadda kuwa bulshada iyo sinaanta midabada ee dalka Mareykanka
Every time he looked in the mirror and said I'm so pretty what he was really saying before it became fashionable was black is beautiful The experience of being
markasta uu muraayada isku eego wuxuu oran jiray waxaan ahay qof qurux badan wuxuu runtii ula jeeday madawnimadu waa qurux taasna waxay beddeshay sida malaayiin madaw oo ay isu arkaan kadib hadalkii maxamed cali waxaa sa jiray madaw badan oo aan jeclayn aragtiyada xagga midabka ee cali arthur ash oo ahaa cayaartooy dhinaca tenniska madawna ah ayaa ku tilmaamay mabaadi'da nation of islam nooc midab kala sooc oo kale Ali mararka qaar dadka ayuu ka qoslin jiray
And I always ask my mother I said, mother how come is everything white I said why is Jesus white with blonde and blue eyes why is the Lord's Supper all white men angels are white
waxaan markasta hooyaday weydiin jiray maxay wax kasta cadaan u yihiin muxuu Jesus oo Ciise uu ula jeedo timo cad iyo indha buluuga u leeyahay malaa'igtu xataa waa cadaan ayuu yiri waxaan hooyaday weydiiyey markaanu dhimanno jannada ma galeynaa waxay igu tiri dabcan jannada waanu gelaynaa. Waxaan ku iri maxaa ku dhacay malaa'igihii madowga ahaa. Waxay igu tiri iyagu sawirada ayay qaadayeen. Maxamed Cali wuxuu xariga tartanka feerka ku soo noqday 1974 isagoo la tartamayay George Foreman oo layslahaa Cali si sahlan ayuu u garaaci doonaa. Feerkaas ayaa adduunka oo dhan telefishinada laga sii daayay. Feerkaas oo loo bixiyey Rumble in the Jungle ayaa lagu qabtay dalka Zaair markaas loo yaqaanay oo hadda loo yaqaano Democratic Republic of Congo ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his hands can't see. Now you see me, now you don't.
Waxaan u duulayaa sidii balanbaalistii, waxaan u qaniinayaa sidii shinnidii. George lama heli kara feer meel aan gacantiisuba arki karin, ayaa ka mid ahaa hadalladiisii faanka ahaa. Sanad kadibna wuxuu dagaal adag la galay Joe Frazier, tartankaas oo loo bixiyey Thriller in Manila. Feerkaas ayaa Cali uu ku tilmaamay markii koowaad ee uu ku dhawaaday dhimasho. Maxamed Cali ayaa ka fariistay feerka 1981 kadib markii 61 tartan oo feera uu ka qayb galay, 56 ka midana uu ku guuleystay. Wuxuu qaaday 3 horyaal oo feerka culus ah. Dhowr sano kadibna waxaa laga helay cudurka Parkinsonka la yiraahdo. 1996 isagoo aad ula tacaalaya cudurka Parkinson ayuu daaray tooshkii cayaarihii Olimbikada ee lagu qabtay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka, iyadoo malaayiin adduunka oo dhan ay daawanayaan. 2005 Ali ayaa la guddoonsiiyey bilada ugu qaalisan ee Mareykanka laga bixiyo ee loo yaqaano bilada xorriyadda ee madaxweynaha dalkaasi uu bixiyo. George Foreman oo la soo ciyaaray Ali ayaa sheegay inuu ka tagayo dhaxal aad u weyn.
Wherever there'll be some injustice and when people are afraid to speak up, they'll say I'm going to do to Muhammad Ali and that means bravery. He'll be remembered.
Meel kasto ay ka jirto cadaalad darro oo ay dadku ka baqaan inay ka hadlaan, waxay dhihi doonaan waxaan sameynayaa Muhammad Ali, oo ay ula jeedaan waxaan muujinayaa geesinimo. Waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa Mareykan saxa sababtoo ah wuxuu tusaale u ahaa geesinimo aana weligeed qof kale ku arag. Wuxuu ku dhintay Arizona isagoo 74 jir ah maalintii Sabtidii. Ali ayaa lagu sagootin doonaa aas lagu qabanayo magaalada Louisville ee Kentucky.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.